them to a die.
What? Just now, now we cut in.
Joke a plan.
No, it's your boy, Maki Zuba.
You better get to right here.
Bani Music.
Nasema nilikwambia, mimi nilikwambia, nilikwambia ya kwamba nakuzimia wewe. Nilikwambia labda kunisikia, ulinigeukia na kisha kaniangalia, nikakuchekea nikaona unacheka pia. Nikajua na wewe umenizimia mimi. Lengo langu mimi je nikuchukue, nikupeleke kwa baba mama mujue. Wajue ndo mama leo, kiboko yangu mimi. Hello, kiboko yangu mana niliona unavyo chezesha. Tena niliona unavyo zungusha. Mana niliona unavyo chezesha. Tena nikaona unavyo zungusha. You are popping me that. Nasema nilikwambia, mimi nilikwambia, nilikwambia ya kwamba nakuzimia wewe.
Kama joti, kama joti.
Stua Wimto Tela.
Unakisusa, unakisusa, unakisusa.
Gandisha umo, umo.
Toto tundu kama vipito mchape. Toto tundu kama vipito mchape. Nasima tumchape.
Tumchape.
We mto jotu mchape.
Tumchape.
We mate jotu mchape.
Tumchape.
Wimto Peace
Jeffadi,
nah, Lamsoline.